You know, a lot of people on the set of American Idol say I do nothing but complain and talk negative about every performer. Well, this is one performer that I have nothing but praise for. Really, this is pure talent at work. Give this DJ a hand.
Yo, it's your boy, DJ Franchise, and I'll be hanging out in Dallas, Texas, Memorial Weekend, Inferno.
Let the show begin.
Ah, oh, kwani nini? Jamona manzita mwambia come, mwambia kuje.
Leyoni, leyoni, leyo, 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 leyoni, leyoni, leyo, 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 leyoni. Koko keta, stoki hapa, kwa hivyo ukitaka.
Wanauliza kwani remix inatoka siku gani? Ba 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 panjuka tu. Wanauliza kwani remix inatoka siku gani? DNA Kaya Bishop Jimwa. Wanauliza kwani remix inatoka siku gani? Ba 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 panjuka tu. Wanauliza kwani remix inatoka siku gani?
Tumini Chibi jesema tichi kendrezi atakufundisha yani atakutichi. Morning story waga tu salamu sasa unanijibu fiti. Kuna show flani inafanifika jual ready niko na tiki. Sai siku nje ingia klabu nikapata kama anzika meketi kwa kiti. Nikamwambia ni aji kaka waida fiti na kalikuwa kabiti. Weni muisilamu kaka waida ndiyo jio wenda kwa msiki. Kabla josi jabonga shato wa mpango wakanishika shati. Aka nipastogi moja mkono ndani ya toja huku mina swe. Aka nganga anadi ya kapata maze ya kashika iyo mi. Chibeshte sema tichi kendreze ta kufundisha ya nita kutichi. Tichi ndiyo mimi na wapa Ndiyo kaka na mabrawa. Tichi ndiyo mimi na wapa.
Kuna vile utemi manze jo Benteba Hatu na shindi kufange na
yungu Uwe Benteba Wili kisua Sura ya kote tena mutia Umbo na kote mdina nichanga. So please can I have your number? Benteba Wili kisua Sura ya kote tena mutia Umbo na kote mdina nichanga. So please can I have your number? She
classics all night
long.
Bongo mbake Uganda.
Unavyo dhani ndivyo sivyo. Maisha ni safari siyo kuwa na likizo.
Na likizo ya ya.
Naongeza msisitizo. Kwa msisitizo. Kwa mtu mwenye matatizo.
Ya 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 ya. Wani walikuwa na zoo. Na sasa wanatena wamebagi na miulizo.
Wani miulizo.
Wani ya ito masikini. Ine wame zipata ime kuwa sivyo.
Sivyo leto ndivyo sivyo.
Oh yeah.
umeketi na mabeste pale kwa kona pole pole butangale can deny that you look so curio I wish I could approach you nikueleze yalo moyoni lakini I'm too shy kwa hivyo na acha na maswali
Fanyaga joga kushoto kulia tankenda studio njia mbili mutumia nafsi ya nonini waga meganchua mara mbili pande mojo kupelea mipande ingine na kata kamili bada chonko wanatutua kufanya kazi kwa ofisi ndoto ipande ingine ikanambia joni ante mziki ndio mana kwa igari jota npata metulia melin back mkono steri nyanza kulia mkuu kushoto breaks in case kini kutumia kwa stage kiona pande ya kulia atu wamesinzia nyuge uka naenda pande yangu jua kushoto alafu nambia jama ebu njone izo mikono bibi lazima pia mkwe na angu wa kushoto sale wa kulia jua na daini Komsoto, na naipendaga nikiekeleaga, nikisongezaga Kushoto kuliana
Kushoto kuliana, kushoto kuliana, kushoto kuliana Stop, drop, and kushoto kuliana Kushoto kuliana, kushoto kuliana Stop, drop, drop, drop Kushoto kuliana, kushoto kuliana, kushoto kuliana Stop, drop, and kushoto kuliana Kushoto kuliana, kushoto kuliana Stop, drop, drop, drop
Play and nothing but your requests. Always have, always will.
Positivity in my life. The girl and the boy want to show it out every day. Imagine a life with no complication. Again, see truly and surely everybody want to stay crisp. If you feel what me say, put your hand up to this. You know it, you show it.
Where's Induka?
If you know it, you show it.
Where's Induka?
Stop the music is when the party is over.
Somebody turn on the music!